Entebo kitongole chelele geze mugwanga lino echa UNEB Professor Celestino Oboa atukizo kusaba kwe okwo kujjawe enkole yokuwa abayizi b'ekibiina ky'omusanvu obubonero mu bigezo by'akamalirizo agamba nti enkole eno yasinze okuviirako omuze gw'okubba ebigezo okwongera okwegiriseza mu ggwanga lino asinziira ku mukolo gw'okufulumya ebyavudde mu bigezo bino olwaleero Professor Oboa ategeezezza nti amasomero gonna galwana kulaba nga gafuna abayizi abayise n'obubonero obuna nga bawererako ddala kikubanga kino abazadde kye basinziirako okumatira nti abaana baabwe baba bayitidde waggulu ddala wabula nagamba nti kino ate kiwaliriza nnyo amasomero agawerera ddala okwenyigira mu muzizo gw'okukoppa ebigezo gasobole okutunuulirwa nga agasinga okukola obulungi mu ggwanga mu kifo ky'okuteeka essira ku kubangula obulungi abayizi ne bafuluma ng'ate balina kye bayize ekiyinza ate okubayamba mu biseera ebijja ekisukka ku kuyita n'obubonero obwa waggulu ono kati bw'ate asabye minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni alowooze ku ky'okuggirawo ddala okugabira abayizi obubonero ku mutendera guno ogwa primary nga kino agambye nti kijja kuyambira ddala mu kutuula omuze gw'okudda ebigezo ku nfeete.